guud ahaan caalamku isku wada xiran yahay. Marka hoggaamiye kasto caalamkan ku soo biirana wuxuu xal rabaa inuu isbeddel wax ku ool ah la yimaado caalamku uu ku wada shaqayn karo. Waxa annaga aan nabad iyo horumar u gaarlanahay waxay tahay in caalamkii isku xir uusan jirin. Aragtidaas aan soo bandhigayo waxay tahay kow, beesha caalamka iyo ururka deeqbixiyaasha in la mideeyo oo wakiilada dumarsiinta iyo hay-adaha caalamiga ah International Community and Donors Organization in safaaradan Turkiga hadda weyn noo dhiseen meeshaas in lagu mideeyo oo xarunta beesha caalamka ururada deeqbixiyaasha laga dhigo, Axmed Oglo gudoomiye loogu dhigo ra-iisul wasaarihii wasiirka arrimaha dibadda soona noqday ra-iisul wasaarihii oo Turkiga, shaqamahay uu fadhiyaa in gudoomiye loogu dhigo International Community and Donors Organization oo wakiilada dumarsiinta iyo hay-adaha caalamiga lagu mideeyo safaaradan Turkiga xarunta beesha caalamka ururada deeqbixiyaasha ay noqoto oo ay ka shaqeeyaan security operations iyo democratic elections and good governance-ka Mahaatir Maxamedna la talay maamulka maaliyadda uu noqdo. Markaas beesha caalamka si wadajir ay wada shaqeyso iyo peace reconciliation-ka iyo muhaajiriin resettlement-ka maadaama Mareykanka uu yahay wadanka ugu badan oo muhaajiriinta qaato. Marka in labadaas international Iran iyo Mareykanka aad isku haystaan dibuushinta Iran aan ka bilaawno, Axmed Nujaad la talay consultant dhalinyarada aan ka dhigno safaaradda Mareykanka ee halkan xarun weyn loogu dhigo dib u dejinta qaxootiga Soomaaliyeed laga bilaabo, saasna ay shan ku noqdaan oo shanta qaar dunida matalayo. Siyaasigu waxa la rabaa inuu la yimaado isbeddel siyaasadeed. Marka isbeddelkaas siyaasadeed ummadan way daashatay, caalamka dhan ayaa dhibaato ka taagan, guud ahaan caalamka barnaamij wax ku ool ah weeye. Marka caalamka dhan ayaa u istaagayo, hadda caalamka dhan ayaana inta aniga aan soo bandhiga hadda ee aan wareysi kugu sii, caalamka ayaa hirgelintiisa ka sugeynaa, jawaabtiisana ka sugeynaa oo loo wada shaqeynayaa qaab wada jir ah. Waayo aniga waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo independent justice and unity, waxa waayay xurnimo, cadaalad iyo midnimo. Marka intaas hadii aan caalamka la helin anaga wax noo qabsamay malaha, caalamka intaas kale wax u qabsamay malaha. Marka waxaan rabnaa in fikirkeena aan xor u ahanno, waxqabadkeena aan xor u ahanno, cadaalad aan helno oo aan ku dhaqanno iyo midnimo wadajir ah aan sameyno meel kastaba oo caalamka ka tirsan. Marka fikirkan aan aw dhiibtay ee aan ku siiyay ee aan guud ahaan dalan siiyay, insha Allah ta'ala guud ahaan caalamka ayaa ka soo jawaabayo oo u wada istaagayo.